ene sala yange mukama njitumye mbele muwanguzi ngasabira mwaka guno kube mwangu nsabira familia yange yona mukama tatatu obukumi mpaka nyakasirani obutanumba ku mirimu gyange musale eno mpakanya n'ekyendwadde obutanumba n'abantu bange ne bw'oli batatonyize nnyo tonnamula n'obukambwe omubiri n'omwoyo gwange byonna taata bibyo mu biseera by'okunyolwa tonvangamu mwe ndibanga nkaba jangu nsirise guno mwaka omwaka guno
muwanguzi buli kimu buli kyewampa tokinzijangako wabula nyongerangako omwongezi
kabaka wange
sawa kumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa tokinzijangako wabula nyongerangako omwongezi
olyabalabe bange libekizikiza era n'obuseerezi olabanga ntuuse okwegaana ntwala naye mpono kuswala ndikwebaliza mu kibiina ekinene ayi mukama ndikutendereza mbantu abangi nsaba omwaka gw'obulamu ne ssente omutali maziga wadde naye okujaganya ebisirani eby'obubenje byonna bibugule gye mpita mukama o
nsaba kumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa tokinzijangako wabula nyongerangako omwongezi
kabaka wange
nsaba kumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa tokinzijangako
ayi mukama katonda wange taata omwaka guno ngutadde emikono gyo oguntambulize bulungi kube gwa mirembe myerere ayi taata mpa obulamu n'abantu bange ompeeremu emikisa buli kizibu kyonna ekyandize kinwanire ayi kitange amanyi gona gwogalina omwaka guno
sawa kumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa tokinzijangako wabula nyongerangako omwongezi
kabaka wange
sawa kumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa tokinzijangako wabula nyongerangako omwongezi